mu ntebe kuno okuluma n'okutegana mukulu gye tugenda byonna birikoma mukulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu mugulu sanyu lyokka emitala walungi jene sunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu. Emitala gye tugenda tewabusibwa busibwa mirembe myerere tewaliyo nnaku mugume mitima ajja kutunona kuba ye mwesigwa tarisa kye yasuubiza mugulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu mugulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu. Yesu walida atombaze omubiri omunja omutali ndwadde atusangula maziga atutikire ngule enaku n'okusinda byonanga bikomye mugulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu mugulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu mugulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako tambulire mungudo ziri eza zabu mugulu sanyu lyokka emitala walungi gye nesunga era nambule olusuku ya buli kibara kyesira bangako.